I-weekend inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu le weekend. Le weekend inkulu kakhulu. I-weekend inkulu kakhulu. Namhlanje angibuyi ngizolala amalundi. Baby ungafoni, ifoni icimile, i-charge idukile. Namhlanje ziyakhipha nekholi nedlile. Imali yini ngifonela bosini. Asiqale Moria siyocela uMessive no-Andy Letis ikhombe vibe. Ufuna injabulo yiphuza abantwana. Sichibi no-spark ngicela nishise inyama. Nitshela u-BV ya-organize indlamu. Mina zofika sengifika notshwala. Phetha abantwana bababa bebe. Ngidakwe ikhonyeki sengiqaqe nehemp. Please ngingangishuthi nizongikhatha no-mem. Ngiphume endlini ngumuntu oyosebenza. Le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu kakhulu, namhlanje angibuyi ngizolala amalunde.
Le weekend inkulu kakhulu, namhlanje angibuyi ngizolala amalunde.
Le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu kakhulu, namhlanje angibuyi ngizolala amalunde.
Le weekend inkulu kakhulu, namhlanje angibuyi ngizolala amalunde.
Yaze le weekend inkulu kakhulu, yangisithela la khulu kuqhu. Bambe neshebi yakhuma ama-up. Kahlela indonga lakudililiti. Shopa eyitolo lakudurudutu. Mntwana ongangiphandi bengigwinya amakisi. Phophe neshampoos lakurububu. Labhula ehlanu we went to the top. Thabo bamkwaza wagona amathumbu. Khala ubhadlane waphuma isidubu. Thambe sesifohla sagcwala amathaba. Buya ngey'nkathi zintatha kuzo. Buya ngothambe ngasula ubuzo. Good morning Saturday, how do you do? Sesamathama sivuka ekuseni. Hamba nemama sicikelile. Phethe neyntwana we family. Dlala neyihlahla sisithole emapark. Sithole emalwandle we shibile iqhwa. Phume lokushini siphile hip hop. Straight to the movies we taking it far. Bathi kusamnandi ngafonela ispan. Faka no half ngasika utshani. Fika umanje sishampu kunjani.
Le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu kakhulu, namhlanje angibuyi ngizolala amalunde.
Le weekend inkulu kakhulu, namhlanje angibuyi ngizolala amalunde.
Le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu kakhulu, namhlanje angibuyi ngizolala amalunde. Mali yangishisa ngicela ndivule ifan. Ziphi le ingane zakwi zingumunye stick sweet ngivele ngibe grand. Ngicela ukubona ne shaya iclap. Clap, clap. Sigqoke kumnandi siswenkile sifresh. Itripi yaconza unembobo uthayele. Siphi tayere eklabhini siyangena. Baletha ibhodlele durayo ngempela. Sisinga kuthusa ibhili ngizobhatala. Ngiphethe isamba saka sisesindaba. Musukujampisa phela sulikhala. Ngathi kusengadini kugcwele amathanga. Amadako yellow, hello, mellow, yellow. Hamba nami ke lo. Letha inombolo yemfonomfono. Ikubambe nge-e-wallet ube njojo. Mina nizama sikhoduka. Baby angisakwazi nokuya. Le weekend inkulu kakhulu. Mina noSimzi siyabuka. Mina nizama sikhoduka. Baby angisakwazi nokuya. I weekend inkulu kakhulu.